Well, it's the legend in and do, sir. I find out. Well, it's the legend production.
Mwine mintola bikoli mu pia pia pia. Mwine mintola gira daro chabitia. Chibara tubara baby sikaka. Santa Maria, Santa Rova.
Yakala just kuzina mubu zinyi nawe.
Just kuzina mubu zinyi nawe.
Bendova tuzina mubu zinyi nawe.
Just kuzina mubu zinyi nawe.
Yakala just kuzina mubu zinyi nawe.
Just kuzina mubu zinyi nawe.
Bendova tuzina mubu zinyi nawe.
Just your justice, yeah. Double, double. Jagala kulaba couple, couple. Everywhere we go, we jabble, jabble. Mkwata ako tuwe kapula, kapula. Rebel angel. Uzina uzinyi just imazina. Atanyu mira mazina ganchi matoni nana. Wewe kute taxi ni tojitema. Ezo zezimu kuzivaibu zezini nana.
Se kugaba na kugaba mugugabi. Webata dengo mange huu na gaba kumazina. Wagala wakati katikati. Bebe tetobela tupi piki piki now. Jagala just kuzina mugu zinyi nawe.
Just your cousin, I'm always singing now.
Bend over to see them over singing now.
Just your cousin, I'm always singing now.
You gotta just stick with it, I'm always singing now.
Just your cousin, I'm always singing now.
Bend over to see them over singing now.
Just your justice, yeah.
Every day we party. Can I send an akuru party? Set it in a mwatate, watali vibe, tuwa wachikwate.
Mwine mintola bikoli mu pia pia pia. Mwine mintola gira daro chabitia. Chibara tubara baby sikaka. Santa Maria, Santa Rova.